Dadka amka wariir oo kamida kaamamka ku yaala magaalada Baydhabo ayaa waxa uu hooy u yahay oo ku nool qoysas naafa ah waayeel aan u adkeysan karin gaajada iyo caruur oo caafimaad la'aan ku ah kaamkaasi. Waxayna waalidiinta caruurtaasi ay yihiin kuwa la daalaa dhacay nolol maalmeedka qoyskooda. Waxa ayna ka soo barakaceen abaarta ka jirta dalka iyagoo soo miciin biday magaalada Baydhabo. Qaar ka mid ah qoysaska ku nool kaamka Wariiri ayaa ka waramaya duruufaha ugu daran ee haysto, iyagoo ka codsaday cid waliba oo wax haysata in loo dhiso xarumo caafimaad.
Magaalada Xaawo Maxamed Aadan, dad ma ahna aad iyo aad aan dhibaataysano, may leeraay isu daawo iyo baahan umulsi iyo MGAD oo naga rafaadin daawo haysana, habarti foolaha minki la daara meel iyo ka dhalaas aan haysana. Dirgaar oo may falaane oo degdegena hani gargaaro ka meel raay sunane suubi meel caafimaad ee gobol oo naga daawo in Jason Malmalatin Jason aan haysan unaga hadaan haysad nafaq dar aragay ta siyeey meel raay su meel oo Malmalatin ka qaado oo lahayn wala ka daawayo oo lahayn wala na garash aan hadan haayo nafaq iyo wala nan ka gado oo aan lahayn dad ee diidan dhibaateysan ina may ku codsadaane meel raay su inta degdeg hani ka suubiyan MCAD musqulo ma keentahay walbadan oo aan haysanay dhab qabna jar may fadaanay hun gargaar degdeg ah iyo naanin gargaar saasa ku odsadaana walaalagu aan muslimiinta ee degan isbitaal hadii aan bihi aan erma lugaay kor ma kaliya isbitaal haddu ku hor aan jeeyay oo nadu walahay in ka qabaday ma leh aniba aan socdo korna ilaa aniba haamale ee usigi qaado faday inagu oo lama jar ee haye may leeraa isu bajaajdu walla ku koro ma leh eedi eedan dhibaataysanna
maal horto kulli ilaahay waldad si kor ibn aadam waldad masiix kor si dhaqse oo ilaahay xishayn ilaahay hanin adeeg wal ilaahay hanin adeegna ibn aadam maninte kor caafimaadka nin kuwin wala kasta horto wal kasta ko caafimaadka ka saray qof caafimaadan qabneen wal usay baaskiyar an hada bilunga todobaday eh bilisiyeeda hada in teegin torta ha ka biladaayta meel lan rooro isbitaal an rooran i gargaar ko meel yar gargaar ee lan roore leero majar awladna aska il hunta lanki wal haysad lanki walan haysan dadka wala us dhibaato adduunya inta naska sheenti maahayna ma dhirigmay naska sheenanta lan dhirigmanta ko ilahay markuu hob ilahay nafta kasam oo beenga warmayne beenta run alla ka dhaka wali ilahay haseen ka gaado ilahay xishe in dallaah in rasuul ee wali islaam muslimiinta kal hanin gargaarto wali kal buduurka kal ilahay nin ka sheena walaal nyagaano atina sadaqse caafimaadkan wal kasta wal walbana ogaatan iyan baahanna.